you till I die. Baby G-man, waiting my side. Mzuri ya dinani. I know you like Mumbai. Uko kama nyumbani. I can buy you ndai. Haifiki mwakani. Tena ujui koda, wala upaki maskara. Shepu nyuma kigoda, sauti kama ya stara. Una lipsi nye mama, utole muja de mi vida. Kino cha kufaa kanga, macho kama umenyonya wida. Oh baby, girl I want to see. Ah baby, oh, girl I want to see. Oh baby,
asa kokoro, oh, oh, kokoro, asa kokoro baby, asa kokoro, kokoro,
anfinye kwa ndani,
asa kokoro, kokoro, asa kokoro baby, asa kokoro.
Napenda Diana, sister Diana, Alima, sisi Alima. Una pigo za kiredi gaga, nyuma laini kama baga. Zigo la kuvunja chaga, kifaranga kimetaga. Kwanza mwasi matata, navyo sakata. Yuno taranta, mavi karata. Jini makata, avoni kamata. Pichwa nangata, soka samata.
Mashowa ni kuke tafarani. Love you ni sasa mua kama nguo mnadani.
Yeah, yeah, yeah. Girl I want to see. Ah, baby. Oh, oh, oh. Girl I want to see.
Oh, baby. Asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro. Asa kokoro, baby. Asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro.
Anfinye kwa ndani.
Asa kokoro, oh, oh, oh. Asa kokoro baby,
asa kokoro,
kokoro
napenda.
Mtoto na pigo za tetere, usombe kichuma matembere. Bize na ngata kangetere, chumba ni singeli segere. Rupu de
Masho wa ni kuketa farani. Love you ni sasa mua kama nguo mnadani. Yeah, yeah, yeah.
Yaba!
Shetani amepanda, kiti kabunja manyanga. Mgonjwa na tibu mganga. Anadondoka, mwenye nyumba kapanga. Koringo limekuwa vanga, maiti kavuli wa sanda.
Hawatoeza.